touch.
Yeah, yeah. Don't move me singer. Take over. Wanda kawano no genda. Katindieno mirooza. Kachai kaka wakitwa nyanga. Na umunye wawitwa gaya. Noluna kururi rewa ngamba. Tivuli chamuna geno genda. Samanya walochitegeza baby. Bambi sasira deno kumisinga baby. Oliwa wena lotanga. Oliwa wanda keno no genda. Oliwa kati kumisinga. Oliwa kulira uinyeno. Oliwa wena lotanga. Oliwa wanda keno no genda. Oliwa kati kumisinga. Oliwa kulira uinyeno. Start to connect for them, miss you. You know my heart connected to love you. For the past, forget I had to. But I'm sorry for the mistake I did you. Zendi muntu, urida byakugamba tegama tu. Bambi jangu, tonkuwa mugongo jangu. Yeah. Oliwa, wena lotanga. Oliwa. Wanda keno no genda. Oliwa kati kumisinga. Oliwa kulira uinyeno. Oliwa wena lotanga. Oliwa wanda keno no genda. Oliwa kati kumisinga. Oliwa kulira uinyeno. Oliwa kati kumisinga. Oliwa kulira uinyeno. Oliwa wena lotanga. Oliwa wanda keno no genda. Oliwa kati kumisinga. Oliwa kulira uinyeno.